bavandimwe bagenzi banjye mugize urwego rw'ubucamanza babyeyi inshuti z'umuryango wa nyakwigendera banje kubasuhuza kandi mbihanganisha ku bw'ibyago byo kubura inshuti umuvandimwe umwe mu bo twafatanyaga mu mirimo yo gutanga ubutabera watuvuyemo
umucamanza mu rukiko rw'ikirenga arihanganisha abagize umuryango wa Maitre Donat Mukunzi nabo bari bahuriye mu kazi k'ubutabera mu muhango wo kumusezeraho imihango yo gusezera kuri Maitre Donat Mukunzi yatangiriye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu rukiko rw'ikirenga ni umuhango witabiriwe kuruta n'abanyamategeko bagenzi be bari bahuje umwuga abacamanza ubushinjacyaha n'abagize umuryango we ni umuhango wamaze igihe gito mu bafashe ijambo babimburiwe na Maitre Julien Kavaruganda uhagarariye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko bose bahurije ku kuba barababajwe n'urupfu rutunguranye rwa Maitre Donat Mukunzi wigeze kunganiraho bwana Leo Mugesera mu manza za Jenoside bavuze ko uretse no kuba Maitre Mukunzi yarakoranaga umurava akazi ke ngo yari umujyanama mwiza n'ibindi Bwana Eric Nkwaya waruhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uyu muhango yavuze ko Maitre Mukunzi yafashije urwego rw'ubushinjacyaha mu manza za Jenoside mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda yarusha muri Tanzania asaba gukomeza gushyira hamwe ku banyamategeko ngo bazibe icyuho asize mu rwego rw'ubutabera
cyane cyane igihe yakoraga nka enquêteur mu manza z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha u Rwanda rwakoreraga arusha Maitre Donat yakoranye n'ubushinjacyaha cyane muri uru rwego ubushinjacyaha kandi buremeza neza ko bubuze umunyamategeko wari umaze kugira experience ihagije imyaka irenga icumi muri aka kazi k'ubutabera burasaba rero kwiyegeranya cyane cyane urugogo rw'abavoka kugira ngo hazibwe icyuho adusigiye
Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga waruhagarariye umuhango nawe yavuze ko ubutabera bw'u Rwanda bubuze umuntu w'ingirakamaro warufite ubunararibonye maze akomeza yihanganisha bari aho anatangaza ko imirimo ye yo kunganira mu nkiko irangiye burundu
twese dufatanye kumusabira kugira ngo Imana imuhe iruhuko ridashira ku bw'izo mpamvu kandi tukaba dutangaje ku mugaragaro ko Maitre Mutunzi Donat asoje burundu imirimo ye yo kunganira abantu mu mategeko Imana imuheruko ridashira ukomeze kwihangana
ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa kane nibwo hamenyekanye inkuru y'urupfu rwa Maitre Donat Mutunzi wigeze kunganira bwana Mugesera bura n'ibyaha bya Jenoside mu kiganiro ijwi rya Amerika yagiranye na Madame Valentine ugira impuhwe ku wa mbere atubwira ku rupfu rw'umugabo we yatubwiye ko yarumenye saa 3 z'igitondo kuri uwo wa mbere Madame ugira impuhwe yavuze ko mu buryo butunguranye yahamagawe na telefone ya station ya polisi Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bamumenyesha ko umugabo we yiyahuye Madame ugira impuhwe yatubwiye ko yari amaze iminsi icumi atabona umugabo we kandi ko atarazi naho yarahererereye yavuze ko yari yabuze ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa kana kimara kuvana abana be kwa muganga yatubwiye ko akimara kubura umugabo we yagejeje mu bugenzacyaha ikirego asaba kumufasha gushakisha umugabo we yavuze ko kuwa gatanu tariki ya 16 z'uku kwezi kwa kane isaha ya saa sita aribwo yaherukaga kuvugana n'umugabo we kuri telefone
kwa gatanu
w'iki 16
niba mbumva neza ntago mwari muzaho aherereye
umuvugizi w'urwego rushinzwe iperereza atangariza ikinyamakuru igihe iby'uru rupfu rwa Maitre Donat Mukunzi rwakomeje guteza urujijo yavuze ko yimanitse ari muri kasho ya polisi Modeste Mbabazi yagize ati twabyumvise twamenye ko ari umufungwa wafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya 19 zishyira kuri 22 z'uku kwezi aregwa ibyaha by'urukozasoni bikoreshejwe ingufu mu gihe bari bakimukurikirana mu gitondo batubwiye ko yimanitse ari muri kasho icyo gihe Mbabazi yasobanuriye igihe ko yiyahuye akoresheje kuvurira cyangwa se umwenda wo kwiyorosa umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT wose badege nawe yatangarije igihe ko nk'abandi bafungwa Maitre Mutunzi yasurwaga n'umugore we akanamugemurira CP badege yongeyeho ko mu cyumba Maitre Mutunzi yarafungiwemo hagaragayemo amacupa abiri y'inzoga ya Skol ngo bigaragara ko yari yarayanyoye ndetse ngo icupa rimwe yari yarikubise ku kintu akareka atishishuka bikekwa ko yiyahuje aho bamuherekezaga bamwe mu banyamategeko twaganiriye biracyabagoye kumva ibisobanuro ku rupfu rwa mugenzi wabo umwe utashatse kwigaragaza ku mpamvu z'umutekano we mu mvugo yabanjirije jwe no guhigima yagize ati hari ibitumvikana kwiyahura bisaba ibintu byinshi byongiye muri kasho ya polisi birimo plafo ati biragoye ariko ibivugwa byagombye kuba bitabwirwa abanyamategeko basobanukiwe mu ijambo ry'icyongereza ati we are not stupid bisobanuye ngo ntituri ibicucu kugeza ubu haracyakorwa iperereza kuri uru rupfu bakimara kuvana murambo ku rukiko rw'ikirenga bakomereje aho yaratuye rusororo mu mujyi wa Kigali kumusezeraho nyuma bajya kumushyingurikira mu ruzi mu karere ka Gatsibo. Maitre Mutunzi yaramaze imyaka 14 mu mirimo y'ubutabera, yaramaze kandi imyaka 11 mu rugaga rw'abunganira abandi mu nkiko, asize abana batanu n'umugore. Urujijo rukomeje kuzamuka ku rupfu rwe rurashingira kuko umuryango uvuga ko warumaze iminsi 10 waramubuze kandi warasabye ubufasha mu kumushakisha, rugashingira kandi ku kutamenya inkomoko y'ibyo bivuga ko yakoresheje yiyahura n'ibindi. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, i Kigali.